sahlanganisa amakhanda bebengazi vele siyazibheka kushintsha amaplani
kanti ubani onkulunkulu bafana kanti ubani abasungula bamisi bestrati
sahlanganisa amakhanda bebengazi vele siyazi manje kushintsha amaplani
kanti ubani onkulunkulu bafana kanti ubani abasungula bamisi bestrati
senjani Fear me now no more Vele kdala sinbegile nemlomo Yene kdala sibegile nemgoho Nsazo kasa ngedot Iqale underground sphemba makhono Hene manje sesiphephela le itopi Khanda le helicopter Pheli qale sibeke senti nesigoqo goqo Sithema sikhendle naba sezwaxeka mavolovo Mele basizwe kahle mabavasa le ikonokono Jeshuko loko sipompoloze sidompa izono zayizolo Esh mangena ikoso labaqala bahaya inkonjo Ngaleli khono ngisangawela indaba nemihosho Ngishova qho hena manje ngipheka ingoma Ayincelebeleni bheka ufaka zokhwela ingono Tanda babhora ngeke simele abahlala khona Mele ibuyele ekhaya ngamakhampani ejolijo Umlilo ngawuphula uma ngwaqala kophela ingodo Ngigood ngama-savings namanje nibeke inibona Bebesihlukanisa inkakha zavuka inkani Leti hlangene ngomoya negazi ngeke uzuyichaze Bohloka isifuba ngapha izinja zishaya umkhulungwane Insimbi evela ngefastela kusiyi aluminium shop Lento akusijoke ungalingi uzusine Olayini bakhona isitali masikwashe isine Ungayizilingi isipidi sani Anything is in it, by fumile msinga mangishaye ngomo sine. Sahlanganisa amakhanda, bebengazi vele siyazi bheka kushintsha amaplani.
Kanti ubani onkulunkulu bafana, kanti ubani abasungula bamisi bestrati.
Sahlanganisa amakhanda, bebengazi vele siyazi manje kushintsha amaplani.
Kanti ubani onkulunkulu bafana, kanti ubani abasungula bamisi bestrati.
Konko Asiphakamisa ubulokisho umastanda westrat bafanda sinamakotishi akatop bus Nophuma ama-flying fish iflay so sweet babhebeza amanzi e-orange Ngibulala abantwana igama uJune 16 Ngiphakamisa imoriya nomasho nama-26 Plus pitch sinasebenza 6-6 And if you piss me a pistol ngidonsa fast Qhamuke ngephutha salengathi busty trust Imina umakhethi khanina nasibulala istrat Bacathi sifikele i-corona mabesibona sifake imaski kanti sithithi sitha kuze masiqhamuka singasiwazi Lekhonza i-verse baningi abazokhotha ama-lines Ungafaka u-reverse asibadlulile sibabona kusasa Sokhoke iphinifa bakucoshisa insipho ema-westani Flow ngithole ekhanda kwafamkela ophuma kuyogamanga Jemet, ibheke isintsha manje sihlangene Sikhula singenamalekhere sikhele singegengene Kodwa manje sikhere i-gaming ngingakithi genge Veli ipeni kalifundela mangisikrepha Kuhlala ngikusela indaba murepha nge-venekla Uwini njengebafana Bopharaja ngiyaphakama ubokati ubala amagama Manje sungizela ngobuze ngathi ukhothe i-cherry impala Yagiga ebhrijini ezami isiphema sibuyisa i-power
Sahlanganisa amakhanda bebengazi vele siyazi manje kushintsha amaplani
Kanti ubani onkulunkulu bafana Kanti ubani abasungula
Sahlanganisa amakhanda bebengazi vele siyazi manje kushintsha amaplani
Kanti ubani onkulunkulu bafana Kanti ubani abasungula bamisi bestrati